Turn the body to yoga. Lula much to the world now. Olivet, a dem call me flock and rebel.
Beats by
Dandy. Dem a born a kuzunga zunga nem gaya. Bobo goye te kachusa ya. Embele a kutete ukanyanga. Eloku gaita kuhuzi ya buzianga. Wana jogo mchivu ganga koizi waya. Ate yesale vikumba vya manelia. Bana yana te gomba kuzimbaga nyumba. Bana sona tute gomba kukomba magumba. Mba sometimes tuandi baile tujoga. Aya tobufuna nisibwa. Echi kwete samu saiza timiaka. Wetika bufuna nisibwa. Tuandi baile tujoga. Aya tobufuna nisibwa. Echi kwete samu saiza timiaka. Wetika bufuna nisibwa. Aba na veika valyo kucheyo. Mule mele kuti mazembea. Ebula mukisanga kuli simple. Kila mtu wanatembea. Singa swena tupakinga. Ela nakasente tusasanya. Nga tusunire tusevinga. Ayata wetu suna tukola bufuna nizibwa. Niliyo kuzimbiro mama. Nizalino kuzimbiro baba. Ebizibu vikutika kochi namba. Ubo usimu kibula kuyamba. Tuandi baile tujoga. Ayata bufuna nizibwa. Echi kwete samu saiza timiaka. Wetika bufuna nisibwa. Tuandi baile tujoga. Ayato bufuna nisibwa. Echi kwete samu saiza timiaka. Wetika bufuna nisibwa. Timambona kuzunga zunga ni mkea. Mbobu kuyeti kachusa. Embele kutete ukanyanga. Iloku gaita wehuzi ya buzianga. Wana jogo mchivu ganga koizi waya. Ate yesale vikumba vya manelia. Bana yana te gomba kuzimbaga nyumba. Bana sona tite gomba kukomba magumba. Mba sometimes tuandi baile tujoga. Aya tobufuna nisibwa. Echi kwete samu saiza timiaka. Wetika bufuna nisibwa. Tuandi baile tujoga. Aya tobufuna nisibwa. Echi kwete samu saiza timiaka. Wetika bufuna nisibwa.